Some days uko hole, umecheza chini sana vile nafaa. Unipigie ukiwa hole, unakata simu unajifanya umechana. I'm guessing leo uko lonely, umenicheki kwenye picha za gram. Sipendi ego zikutane, huwa inafanya unabadilisha vibe. I've got you in my mind every day, wengine wanakuja wakienda. Furaha yangu nikiwa na wewe. I've got you in my mind every day, wengine wanakuja wakienda. Furaha yangu nikiwa na wewe. Karibia tukutane, tuanze tena tujuane. Tulipotelea njia, tuanze tena tujuane. Karibia tukutane, tuanze tena tujuane. Tulipotelea njia, tuanze tena tujuane. Unanichenga, nimekubeba chini kwa saha. Nisi pretenda, sita kutenda kwa dhiki na raha. Bado siri mezi shikilia, you've got nothing to fear. Oh no, haupendi niki interfere. Takungoja my dear, I wanna be there for you love. Niko na picha zako everywhere, zingine penzi letu tukishe. Maisha tukipanga mimi na wewe. Niko na picha zako everywhere, zingine penzi letu tukishe. Maisha tukipanga mimi na wewe. Karibia tukutane, tuanze tena tujuane. Tulipotelea njia, tuanze tena tujuane. Karibia tukutane, tuanze tena tujuane. Tulipotelea njia, tuanze tena tujuane. Karibia tujuane, karibia mpenzi. Come closer.
Come closer.